Kwagele imali othandweni injabulo igcwele amaqele kayisena ndawo laba bedlula ngejubane bejahla imali behamba beshintsha izindawo bemuva begroova beshiya uthando ngemuva bancamela uhlukumezeka uma befumene imali konke kufeziwe ingqondo kayisacabangi kahle bahogela iphunga lemali kowesilisa ozibikayo basale bodwa abantwana bakhale umama igijimela macaphu nakusasa ikhwakele imali othandweni injabulo igcwele amaqele
Soba ngaluzo darling, thathi inhliziyo yami Kuningi sihlula kukangina lutho nawe darling Ngijabulela ukuba nawe
Ungaba nemali, ungaba nakho konke Injabulile lothandweni Ayisebenzi imali othandweni Injabulile lothandweni Ayisebenzi